الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matenda amaji vuga wachikibwa Allah wetusaba Allah sebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange abasiraamu olw'obufunda bw'ebiseera tutambulira mu kitabo ekiyitibwa mukaffiraatu dhunub, ensonga ezisonyisa amazambi, ekya Sheikh Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmata wasi'a. Era ng'ekitabo kino tuzze tulaba ensonga ez'ekkumi ze yatuwandiikira omwana Adamu Allahu jalla fiola kwayisiza n'amusonyiwa amazambi. Ebbanga eriyise mabega twalaba amazambi amanene, abaali naffe mu ddarusu yaffe eno twalaba amazambi amanene, ne tugamba amazambi ago amanene twalaba ekitabo kya Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah nga yassaamu amazambi 7, era ne tulaba amazambi ago limu ku limu. Bwe twamala darusi yaffe eyo ne tutandika okulaba ensonga ezo Allahu jalla fiola mwayisiza n'atusonyiwa amazambi ago amanene ge twalaba. Era tetwava tuleeta ekitabo kino eno ekya Ibn Taymiyyah rahimahullah ekiyitibwa mukaffiraatu dhunub. Omurundi ogwayita twalaba ensonga ey'omunaana nga twagamba ebisonyisa amazambi lyeyaleeta sheekhe bere kkumi, naye ne tulaba eky'omunaana omurundi ogwayita ekyali kiyitibwa ashafaatu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihi fi ahli dhunub yawma alqiyama, okuwolereza kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'abalala abaliwolereza nga bamalaikatullah wal anbiya wassalihin, mu bamalaika b'owekitiibwa Allah ne bannabbi ba Allah n'abalongoofu washuhada n'abo abaafiira mu ntalo z'eddiini. Naye nga twagamba nti shafaa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama y'emu ku nsonga egenda okusonyisa abaanaadamu amazambi, nga bwe twalaba emitendera gy'okuwolereza kwe abo abaakola amazambi amanene naye nga baalina tawhid, baali basiraamu, baalina obukkiriza obwannamaddala, tebaagatta ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Twalaba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agenda kubeera nga abawolereza baleme kuyingira muliro gwa Allah, baleme kuyingira muliro gwa Allah ate abalibeera baguyingidde era nga nabo baafane tawhid, baali mu abo bamuwahidiina. Omubaka agenda kusigala abawolereza ayakhuruju minha, babeere nga bagibwayo mu muliro jahannama. Nekibeera nti eyo ensonga emu ku ezo ezisonyisa amazambi g'abaanaadamu. Insha Allah nga tumaliriza darusi yaffe ey'ebisonyisa amazambi katulabe ensonga zino bbere ezibulayo ey'omwenda n'ey'ekkumi. Ensonga ey'omwenda agamba omuwandiisi ahwalu yawma alqiyama, ahwal yawma alqiyama, mubigenda osonyisa amazambi g'abaanaadamu zembeera zembeera ezigenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero. Yawma alqiyamatu olunaku lw'enkomerero adhimu lunene, era n'ebigendo ebigenda okubeerako bigenda kubeera nga bikakali, tewali agenda kubisobola muffe kujjako oyo Allahu tabaraka wataala gwalibeera yanguyereza. Mu byo omuwandiisi bye yassaamu yalaga nti embeera ebadde ey'okungulu egenda kukyuka. Amakulu abantu bye tutegeera mu magezi gaffe ebya bulijjo bigenda kubeera nga bikyusibwa. Al ardu
edunia eno kwetole tuzalzalo egenda kukankanyizibwa watudak ate Allahu jalla fi ula alyoke ajichuse chuse ajifole musetwe nga temuli mukasozi temuli mukatunumba nga temuli mukiko waljibal nensozi ezo zemulaba tuserro Allahu jalla fi ula agenda zikungusa watunshaf au watunsaf Allahu tabarak wa ta'ala agenda kubera nga azisanyawo azimeme ntule awalidi Allah kiyagamba nti wa idhal jibalu sayyarat nensozi tugenda kubera nga tuzifula enfofu zikunguke mubanga zifumuke mubanga walbihar nama yanja Allahu jalla fi ula agenda kubera nga agakumako omuliro tusajjirul bihar Allah mayanja agenda kubera nga agakumako omuliro wassamae olunaku oluneggulu eryo lye mulaba tatashaqqu watamurru Allahu jalla fi ula agenda kubera nga alimeme entula ate abere nga alizingako alijewe eggulu tuvula abaganda bafaabu tusaba wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala abasiraamu le balina ekigambo ekigamba abatali basiraamu nga bagamba nti atalirokoka taligenda mu ggulu naye otunuulira ekigambo kyabwe ekyo bambi eggulu wakitiibwa Allah agenda likola ati agenda limementula alijjewo kakati bonna abagamba nti baali balokole bagenda mu ggulu baliddawa ku lunaku olwo nga Allahu tabaraka wa ta'ala eggulu alijjewo aye endala Allah yagamba nti abakafiri bonna tebaliyingira ggulu tebagenda kuyingira ggulu yadde okubaggulirawo emiryango egiri ku ggulu la tufattahu lahum abwaabu ssama tebaggulibwawo miryango gya ggulu wala yadkhuruuna aljanna era nejjana tebagenda kubeera nga bagiyingira hatta yalja aljamal fi sammi alkhiyaab Allah yaleeta embeera nagamba nti hatta harufu tufidu lghaya yagamba okutuusa nga eŋŋamiya gyemumanya obulungi mu bunene bwayo n'obuwanvu bwayo ng'eyise mu katuli k'empisa etunga olugoye lwe bajja okugulibwawo emiryango gy'eggulu mu kaseera nga bamaze okuttibwa ate tebagenda kuyingira jjana okutuusa nga eŋŋamiya eyise mu katuli k'empiso amakulu tekijja kusoboka ku bo abakafeeri kuyingira ggulu yadde okuyingira ejjana ebbanga lyamala nga akifeereddeko kakati wakitiibwa Allah embeera agenda gikyusa wassama eggulu eryo lye mulaba tatashaqqu ligenda kubeera nga limementulwa Allah kyeyagamba nti idha ssamaa'i inshaqqat bwe liribeera eggulu nga lisanyiziddwawo lyeyasizzayasizzaamu nshaqat kwasibwa yasibwa kumementula Allahu jalla fi ula alizingeko alijjewo washamso embeera ku lunaku olwegenda kukyuka ku saidi y'enjuba tukawero watuzihabu Allah enjuba agenda kugizikiza ate walimala ogizikiza nga tekyayaka agijjewo nga tekyaliwo walqamar nabwe kityo n'omwezi nago Allahu tabaraka wa ta'ala agenda gujjawo wannujum nemmunyenyeze ezaaka mu bbanga zimulaba Allahu tabaraka wa ta'ala agenda zizikiza ekitangala kyazo kibeerenga kiggwawo watara nnansa sukara olirengera abantu nga batamidde wama hum bisukara so nga ate tebatamidde walakina azaaba Allahi shadid bagenda kuba batandisolaba ku bibonerezo by'owekitiibwa Allah ebikakali ebiki ebikakali naye nga omuwandiisi agamba nti ahwalu yauma alqiyama embeera ezo ezigenda okubeerawo ku kiyama zigenda kuviirako Allahu tabaraka wa ta'ala okusonyiwa baali bayagadde amazambi kalmahshar ng'ebbaliro Allah bangi baalisonyiira mu bbaliro n'abasangulako amazambi kwebyo ebirina batuusibwako mu bbaliro kalminzan Allah ekipimo kyagenda opima omwana adamu kijja musanguzaako amazambi kasaraka akatinda ako Allah keyassa ku muliro jahannama wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah yagamba nti wali agenda kasima tukafenna tugenda kuyita ku sirata, teri agenda sima tukakujiyitako. Kuvira ddala kuba nabbi n'asembayo wansi mu bantu, fenna tugenda kuyita ku sirata baligwayo, naye nga bannabbi baliyimiridde eri bagamba nti allahumma sallim sallim, ayi Allah taasa abantu ba umma yange. Kati ne ku sirata Allah alisonyiwirawo amazambi g'abanadamu. Wabula sheikhi yalaga nti wa amma ahlu liman, embeera ezo zetulabye ku baddu abalina obukkereza n'abayogera amazima, watuka n'abalina okutya Allah, fahuma al aminu bina fauma aminuna min alfazi dhalika au fi dhalika alyawm alazim, bo babeerawo mu dduniya olwaleero nga bakkiriza alfaza olunaku olwo olugenda okubeera oluzibu, olugenda okubeeramu okutintima n'okutya. Allahu yali aboogerako yagamba la yahzunuhum alfaza al akbar, abakkiriza abawangalira ku dduniya ti ku lunaku olwo tebagenda kubeera nga banakuwazibwa n'ebibonerezo ebyo byetulabye ebitono mu byo. La yahzunuhum alfaza al akbar, abakkiriza bo abalina takwa abalina obukkiriza obwannamaddala era nga bakakasa olunaku olwo nti lugenda kubaayo, Allah yatugamba nti tebagenda kubeera nga banakuwazibwa n'okutya olunaku olwo oba n'ebigenda okubeera ku lunaku olwo ebigezo ebinene. Allah nayogera mu ssuula endala bwe yali akoola abaddu be bonna n'agamba nti ya ibadi, abange baddu bange, la khawfun alaykum alyawma, olwaleero mmwe abakkiriza temugenda kubeera na kutya konna, temulina kutya mmwe abakkiriza alyawma olwaleero, wala antum tahzanun, era olwaleero temugenda kubeera mu abo abagenda okufuna okunakuwazibwa. Naye embeera endala zigenda kutuuka ku bakafiri n'abo abajemera Allahu tabaraka wa ta'ala, bo bagenda kubeerawo nga bali mu kutya okuzibu. Wabula mu abakkiriza abalina khawfu wano ku dduniya, Allahu tabaraka wa ta'ala eri ku akhira bigenda kubeera nga bibagondera, temugenda kubeera na kuwona kuwazibwa era temugenda kutya mbeera zonna zinaabeerawo ku lunaku olwo. Tevulaba wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala we yali ayogera ku bakkiriza nti tebagenda kunakuwazibwa, yagamba nti inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, abakkiriza wano ku dduniya mazima bo baali bayitirivu mu kutya olunaku lwe bagenda okusisinkanirako Allahu tabaraka wa ta'ala. Fawaqahum Allahu sharra dhalika alyawm, n'olwekyo wakitiibwa Allah ku lunaku olwo agenda kubeera nga abawonya obubi obw'olunaku olwo. Walaqahum nadharatan wa surura, era oligenda okubatunuulira mu byenyi byabwe nga wallahi bayina essanyu eriyetirivu. Naye ng'embeera eziribeerawo ku bakafuba ebyenyi byabwe bijja kubeera nga suwadda, nga beddugavu zigezeke, ng'amaaso gaabwe gonna galimu obunyoomoofu olw'ensonga tebalina takwa wano ku dduniya, tebaatya Allahu tabaraka wa ta'ala. Wabula kusaidiya abo abakkiriza baatya Allah ne bamutiira wano ku dduniya, ne batya okukola ensobe, ne batya okujemera Allah, Allah ajja bagamba nti inna nakhafu min rabbina, baayogeranga mazima nti ffe tutya Allahu tabaraka wa ta'ala, yawman naddala olunaku olwo, abusan qamtarira, olunaku olwo lwe tugenda okubeera nga tumusisinkanirako Allahu tabaraka wa ta'ala. Subhana nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti abaddu bonna abaatya Allahu tabaraka wa ta'ala fi dduniya ne bamutiira wano ku dduniya, yawma alqiyama olunaku lw'enkomero Allah tagenda kubassaamu kutya wabula agenda kubassaamu ssanyu lyokka, yawma alqiyama. Wabula abo bonna abatalina khawfu wano ku dduniya Allah eri gye tulaga agenda kubeera ng'abassaako embeera ez'okutya n'obunyoomoofu. eyo kyekiso kyomwenda ne mukaffiraati dhunub mwebyo ebigenda osanyisa amazambi g'abaana adamu ahwal yauma alqiyama embeera ezinaabeerawo ku kiyama allah zagenda oyisa mubaana adamu zijja kusanyisa abo abaakola amazambi amanene n'amatono n'ensonga esemba insha allah seeka gye yaleeta ey'ekkumi rahmatu rabbul alamin rahmatu rabbul alamin okusaasira kw'omulezi w'ebitonde okusaasira kw'owekitiibwa allah kyekisembayo mu ebyo ebisanyisa amazambi era ibun taimiya rahimahullah yalaga n'agamba nti singa biri omwenda bibeera bikusubye olina forosa gyosigazaayo eyenkomeredde nga rahmatu rabbul alamin nga kwekusaasirako w'ekitiibwa allah omulezi w'ebiki w'ebitonde n'agamba nti allahu subhanahu allah omulezi waffe arhama rrahimin yeo yasinga abasaasizi bonna yarhamu almuminina yauma alqiyama agenda kusaasira abakkiriza ku lunaku lw'enkomerero kama qala taala nga allah bwe yagamba wakana bilmuminina rahima ebbanga lyonna allah musaasizi era ayina ekisa kiyitirivu bilmuminina ku baddu be abakkiriza allah wakisa ku baddu be abakkiriza nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya muslim yatugamba sallallahu alaihi wasallam inna lillahi mi'ata rahmati allah ayina ensaasira kikumi anzala minha rahmata wahida baina aljinni wal ins allah yassa okusaasira kumu wakati w'amajinni oba mumajinni n'abantu ku nsaasira z'owekitiibwa allah ekikumi ze yatonda yakwatako obusaasira lumu n'aluteeka mu majinni n'abantu awo jjawo okusaasira ntekole mu majinni n'okusaasira ffe abantu kwe tuyina n'olaba muno n'akusaasira misikini n'ajja wano n'abaako agamba enjala ennuma n'omusaasira n'obaako ky'omuwa ako ke tuyina ke elementi k'okusaasira allah yatumenyerako bumenyezi ku kusaasira oba ensaasira ekikumi ze yatonda waka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba nti rahmata wahida baina aljinni wal ins allah yatuwa okusaasira mu majinni ne mu bantu era mu majinni n'abantu walbahaim teeka wamu n'ebisolo n'ebitu n'ebintu byonna ebisigadde oba binyonyi oba biwuka oba ebyewalula n'agamba nti naye ensaasira ezasigalawo wakitiibwa allahu tabaraka wa taala n'agamba nti wa akhara allah 99 rahmata yarham biha ibadahu yauma alqiyama waka sallallahu alaihi wasallama n'agamba ensaasira 99 ezasigalawo allah yazesigaliza n'azezza yarham biha allah zagenda okusaasiza nazo ibadahu abaddu be yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero naye nga aya yatugambye wakana bilmuminina rahima ku kiyama allah agenda kubeera asaasira baali basiraamu abaali abakkiriza allah bagenda okusaasira era sheikhu wano ibun taimiya yakireka nagamba nti wafi dhalika alyaum ne ku lunaku olwo yatafaddala allahu ala ibadihi almuminina birahmatihi allah agenda kusukkulumya okusaasira kwe eri abaddu be bokka almuminina abaali abakkiriza bagenda okussaako rahma okusaasira kwe amma alkuffar wabula abajemera allah abakafeere fala turakkihuhum rahma allahu tabaraka wa taala tagenda kubeera nga abassaako okusaasira kwe naye yatawassaluna ila allahi birububiyatihi naye abakaafu we balimanya nti allah olwaleero yabajja mu kusaasira kwe ku lunaku olwo bagenda kubeera nga bamuwanjagira nga bayita mu mbeera ey'okudda ku nsi batandike omusinza eya rububiya ey'obulezi bwe nga bamugamba nti rabbana tukumanyi gwe watutonda Allah gwe watutonda gwatuliisa gwekigweki nga Allahu tabaraka wataala bwe yagamba bwe bajja okugamba abatali basiraamu bagambe nti rabbana ayi omulezi waffe akhrijna minha tukuwanjagira Allah tujje mu muliro fa in udina bwe tunaddayo ne tukujeemera Allah ne tubeera abasiraamu abashereko ne tubeera abakafeere fa inna zalimun tujja kubeera ddala mu abo abalyazaamaanya nenga Allahu tabaraka wataala yagamba inna allaha laana alkafiriina wa aadda lahum saira allah yagoba dda abakafiri ababeera bafiiridde ku kikolo ekyobukaafu yabagoba dda mu kusaasira kwe wa aadda lahum saira era allah naabateekerateekera omuliro ogwokya nekibeera nti yenna afudde nga si musiraamu ewa allah teriiyo kusaasira kwagenda kumussaako kyova era tetukkirizibwa nakusabira muddu gwotegedde nti afiiridde ku kikolo ky'obukafiiri kyonna oba afudde mushiriku bamukubi wa kitabu bamukafiri mu bikolo byabyo bonna baka sallallahu alaihi wasallama yaziyizibwa okubasabira era naffe abasiraamu ne tugaanibwa okusaba allah asse okusaasira kwe ku mukafiri yenna abeera afudde olw'ensonga allah omukaafu waabanga afudde allah aba amaze okubeera ng'amugoba mu kusaasira kwe wabula wano ku duniya nga bakyalina emyoyo gyabwe bakyali balamu allah abasaasira n'abawa bye baagala neebasaba allah abaanukula mu mbeera efaanaganako bw'etyo allah asaasira wano ku duniya nga bakyali balamu oba bashireko oba bakafeere allah abawa ebyetaago byabwe mu mbeera efaanaganako bw'etyo naye oluvannyuma lw'okufa kwabwe awo allah ng'abaggyako okusaasira kwe nga kusigalira eri abo abakkiriza kyova aba allah yagamba oba ali bagamba mu suratu lmuminuuna kyeyatugamba qala ahsahu fiiha wala tukallimuun allah agenda kubagamba nti munsabye mbajje mu muliro edduwa yabwe gye balisaba allah nti rabbana akhrijna minha fa in udina fa inna zalimuun allah agenda kubaanukula bagambe nti ahsahu fiiha wala tukallimuun mugweyengere mugubeere mu lubeerera wala tukallimuun temuddamu kubaako kyemwogera nange innahu kaana fariiqu min ibaadi mwalinga ku duniya nga waliyo guruupu y'abaddu bange abakkiriza abasiraamu yaquluuna rabbana baakowolanga nze allah amanna ne bamugamba nti allah ffe twakkiriza gwe fakfir lana allah tukusaba otusonyiwa ebyonoono byaffe warhamna allah tukusaba otusaasire wa anta khayru rrahimin era gwe gwe tumanyi asinga abasaasizi bonna fattakhadtumuuhum sukhuriya bwe mwababuliranga nga basaala bajja ku mizekete baziina bakola ekyo kyonna kye babeera basobodde okunsinza bavunnama fattakhadtumuuhum sukhuriya ne mutandika okubeera nga mubajeeja hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakuun era mmwe mwawangala ebbanga nga mujereegerera abasiraamu mubakkakkanya mubatwala nga bwawansi mubatulugunya ne babeerabiza okubeera nga mujjukira allahu tabaraka wataala wa kuntum minhum tadhakuun era mwali nga mu duniya mmwe nga mubasekeeterera nga mubasekerera n'olwekyo olwaleero wala tukallimuun ebyokwogera nange byaggwawo musirike ahsahu fiiha muyingire naaru jahannam era mugubeeremu lubeerera qala ibunu taymiya fi aqidatu wasatiya ibunu taymiya yagamba mu kitabo ekyo ekiyitibwa aqidatu lwasatiya wa yukhraju llahu min annaara allah agenda kujjayo mu muliro aqwaman abantu guruupu z'abantu bighayri shafaa abo abatafuna kuwolerezebwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam abo abatafuna kuwolerezebwa kwa mikwano gyabwe emisiraamu egiri mu jjana abaabatafuna kuwolerezebwa kwabashuhada, abaabatafuna kuwolerezebwa kwazimalayika, abaabatafuna kuwolerezebwa kwabalongoofu n'aboogezi b'amazima. Wayukhrijullah, okusaasira kwa Allah kugenda genda eri abaddu abo bagibweyo mu muliro, naye nga bibinja n'ebibinja, bighayri shafa'a, nga tebafunye kuwolerezebwa kwa kintu kyonna, bal wabula bifadlihi wa rahmatihi, nga bagibwayo mu muliro na kusaasira kwa Allahu tabaraka wa ta'ala n'ebirungi by'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Sheikh agamba nti yani kitegeeza anna Allah ta'ala, mazima ddala Allah wafuw'ekitiibwa, yakhuruju, agenda kujjayo, min al-isati al-mu'minina, mwaba abayina obukkiriza, man shaa bighayri shafa'a, gwalibeera yagadde naye nga tafunye kuwolerezebwa muyabo abaliwolereza ku lunaku lw'enkomerero. Wa hadha n'ekyo min ni'matihi, kirimu ebyo ebyengera Allahu tabaraka wa ta'ala byeyesigaliza. Fa inna rahmatihi, mazima ddala ekiyitibwa okusaasira kwa Allah, sabaqat ghadabuhu, okusaasira kwa Allah kwakulembera obusungu bwe. Fayashfau lilanbiyai wassalihina walmalaika wa ghayrihim hatta la yabqa, ewagenda kubeera kisigala oluvannyuma lw'okuwolereza kwa bannabbi n'abalongoofu ne bamalayika n'abalala, hatta la yabqa, okujjako ekigendo sigalawo, illa rahmata, kusaasira arhamar rahimin, okw'omusaasizi akyasinza abasaasizi bonna. Fayakhuruju minan nar, abaddu baliggibwayo mu muliro biduni shafa'a, nga tebafunye kuwolerezebwa kwa kintu kyonna. Hatta la yabqa fi nar illa ahlaha alladhina hum ashabu nar, okutuusa mu muliro awatagenda sigalayo muntu yenna okujjako abo Allahu tabaraka wa ta'ala beyalaliikako okubeera nga bagenda kugubeeramu lubeerera. Amakulu, abaali abannanfuusi bagenda kusigalayo mu muliro, abaalina obunnanfuusi obwenzikiriza n'abashereku abasamize nabo bakugusigalamu awatali kuguvaamu, gattiramu n'abakafiiri bonna ab'ebikolo byonna be tutasobola mmenya ssaawa zino, nabo bakugusigalamu ebbanga lyonna. Abamanyi abamu ne bayingizawo ne bagamba nti hatta n'abo abaalekanga esswala amdan, nga bagenderedde era wajohoda mbehanga n'esswala bagiwakanya nti tereeyo, nabo bagenda kusigalayo khorodan abadiya mu muliro awatali kuguvaamu. Baalinanga enkofiira, bayambalanga amakanzu, bayambalanga obukaaya, naye nga tebasaala, abo bagenda kusigalayo munarullah mu muliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala khorodan abadiya awatali kuguvaamu, kama qalu baadu lulama, ng'abamanyi abamu we bakirambika wayustadalu bidhalik, era bakireeterako obujulizi ne bagamba man taraka assala, yenna omuntu agaana okusaala hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kafara, abeera mukafiri ow'ekikolo olw'okuleka essala. N'abo olw'obujulizi obwo bagenda kusigalayo muliro gw'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Olwo byonna bye tukola naye tetuleka essala, tusaale paka Allahu jalla fi'ula bwali tujjamu emeyo gyaffe. Hadisi gyensembyayo naye nga rawahu sheikhani Bukhari ne Muslimu waka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba inna Allah ta'ala, mazima ddala Allah waffe ow'ekitiibwa yaqul, agenda kukoola shafaatu lmalaika, malaika bawulirize, wa shafa'a annabiyuna, ne bannabbi nabo babeere nga bawolereza, wa shafa'a almu'minuna, n'abakkiriza baweere nga nabo bawolereza, walam yabqa, tewagenda kusigalawo illa okujjako arhamu rrahimin, oyo asinga abasaasizi. Fayaqbidu qabdatan minan nar, Allahu jalla fi'ula agenda kukuba ekibatu kye olukubayo lumu, minan nara, mu muliro gwe ayukhraju minha qauman Allah yukasikeyo gurupu zabantu lam ya'malu khayran qattu nayenga bobajjeyo munaru jahannama tebaina khayran qattu tebaina karunji nakamu kebakola wano ku dunia nyenga bafa baki bafa basilamu nayenga oba otunuulidde mu kitabo kye teyalina mulimu n'ogumu gwe yakolanga mulungi eitha ayinza okuba yagikola naye wali mu kumubala ne bagimujjako nga nabbi bwe yayogera ku mwavulunkope n'agamba nti omwavulunkope mu umma ye mayati yauma alqiyama bisala yajja nesala wasama yasebanga yawangayo zaka yakola hijja waqad shatama waqad kadhafa waqad dharaba waqad fasaqa dami hadha nga alina gwe yavuma alina gwe yali emaali ye dhulman alina gwe yatta alina gwe yatemerera bagenda kwata ebirungi bye babimugjeko baweewo n'amubanja ayingizibwe muliro nga talina kalungi nakamu kaakati abo ne gurupu sendala Allah agenda kukuba olubatu lwe mu muliro jahannama naye olubatu olulugenda kujjirako gurupu z'abantu abaali abakkiriza mithqala dharati nga balinamu empeke y'obukkiriza naye nga ellamu ya'malu khayran qattu ng'abantu obo batunuulidde tebalinayo kalungi konna mu mbeera efaanaganaku bwetyo n'olwekyo nga tumaliriza ekitabo kyaffe kino sheikh ibn taimiya rahimahullah bwe yali amaliriza yagamba n'omuntu yenna akoze amazambi amanene oba amatono hathihi lashara ebyo ebintu ebyekkumi byetulabye ebintu ebyekkumi byetulabye byebigenda okubeera nga bimusonyisa amazambi ago ganaabaaguddemu era n'abatasonyiyiddwa na bintu mwenda alina essuubi ddene ery'okubeera nga Allahu tabaraka wa ta'ala agenda mussaako okusaasira kwe nalwakubadde talina mulimu nagumu gwe yakola Allah ajja kumusaasira bw'abanga yafanga musiraamu Allah ajja mumusaasira abeere nga amuyingiza ejjana oluvannyuma lw'okubeera nga abonerezeddwa mu naaru jahannam naye nga toyinza kugamba nti obeere mumulero kalubeere lunaku oba lutemya lwa liiso tojja kusobola bibonerezo by'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala sheikh nasembyawo hadithi y'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ntuufu rawaa imam muslim era nga hadithi eno hadithi lqudusi baka sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala agambe nti ya ibadi abange mmwe baddu bange innama hiya amalukum ahsiha lakum mukimanye emirimu gye mukola wano ku nsi mirimu gyammwe wabula ahsiha lakum ngikwata nembaako wengibaterekera thumma uwaffikum iyaha naye oluvannyuma ŋŋenda kubeera nga ngibakwasa ŋŋenda kubeera nga ngibasasula faman wajada khayra alisanga mu fayiro ye nga yakoleramu ebirungi falyahmid allah agenda kubeera nga yeebaza allah waman wajada ghayra dhalik anaaba nga yagayaala n'asanga ekyenyuma ekyebyo fala yalumanna illa nafsa tonenya okujjako onenyanga mwoyo gwo wekka wekka sheikh yaleeta hadisi eno n'alaga nti ebintu ebyekkumi bitusonyisa amazambi naye singa oba tofunyeemu yadde n'ekimu nga tewali allah kwayisiriza kusonyiwa mazambi tawuba togikoze istigifaaru tozikoze tofunye edduwa z'abaganda bo kabbuli tosonyiyiddwayo fala yalumanna illa nafsa tonenyanga okugjako onenyanga mwoyo gwo wekka nekibeera nti baganda bange tubeere nga tujjumbira ebintu ebyo naddala ketwasooka nakyo ekiyitibwa taubatu nasuha bwoba okoze ezambi fuba olaba nga wenenya olwenenya olwannama ddala tujja kumawo insha allah wabaraka llahu fikum wanafa bikum wakathara llahu min amthalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين سيكا يماليزا نوكبيرانغا اتسابيركي وا الله تبارك وتعالى غنا ييتدم ناغامبا نسال الله بسماواتكي وا الله ان يغفر لنا ذنوبنا ابيرينغا اتسنيوا امازامبي الى تسيكو وكساسيراكوي
olwensonga innahu karimun alwahab walillahi alhamdu walminna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.